Bamada City, numéro 1 du rap.
Ablo Bacini, Garba Samba Seku, Charlie Bebop, Berlo, Afogo M, CBM Merlin, Wow. Also, yes, sir, eat my A fɔ bɔbɔ, a tɛ feere kɛ mɔgɔ si ye. Wuti kɔnɔ dama bɛ mun kɔ, o ye polisi ye. Ne tɛ taa ni ka nege, ni ye balansi ye. Dɔgɔnun bɛ bɔlɔn kunna, bɛɛ de kɛra lɔriti ye. Fini jɔrɔ bɛ na, diɲɛ kɛra vitesi ye. Mɔgɔ si tɛ fɛ ka wasi, bɛɛ bɛ fɛ ka miliyɔn ye. A tu bɛ na don, yɛrɛ de b'a transite. Chef t'anw na, on vrai, yɛrɛ de ye blopa ye. Kaɲɛ tɛ ka bon n'i ka bitchi kɔfɛ la. Fake de ka caw la, bɛɛ yɛrɛ kɛ gangsta ye. A tɛ feere kɛ mɔgɔ si ye. Wuti kɔnɔ dama bɛ mun kɔ, o ye polisi ye. Ne tɛ taa ni ka nege, ni ye balansi ye. Dɔgɔnun bɛ bɔlɔn kunna, bɛɛ de kɛra lɔriti ye. Fini jɔrɔ bɛ na, diɲɛ kɛra vitesi ye. Mɔgɔ si tɛ fɛ ka wasi, bɛɛ bɛ fɛ ka miliyɔn ye. A tu bɛ na don, yɛrɛ de b'a transite. Chef t'anw na, on vrai, yɛrɛ de ye blopa ye.
Trouble ni kɛru dadi, Sultan me ka enigari. Every day I'm happy. My thought on that fucking money. Gara peba, gara gang, nene yaris, nega drifty. Don't play with my gang, nega nega best life. I got my gun by my side, nega man who bevo slap. Until my bitch easy share, ele kwa wa kobi bless. In a kaya lubu, te mama ka doi brigi plan.
Ja ja, nunu be fake, yeah. 12 de bu be kola, nere you got 10, yeah. But me ko be sara, wacha ni fatai. Bwaga ta bwaga, bla be, kuma gare, yeah. Million me go wele jen diplome sans emploi. Wari bora bolo wano nege yiri besan. Bere gera stoneri ye nere pula wano. Fere feme boni mate jofu baraji. Ante fere ke mogo shiye. Uti yono dama be muko e fosiye. Sete da nega nege ni ye balansiye. Yoko nume bolo wuna bere gera lartiye. Chini jero be na jine gera vitesiye. Mogo shi te fega washi bebe fega milion ye. Atu be na du yere. Transite chef town now, vrayere de blow by.
Why say? Chef town now, vrayere de blow by.
Young son alive. Yeah. Power. King. Yes sir. May God bless Mali.
Power. Afogo. Be.